kwa manyoru na kulwange jerufute ne jerusembera nabichibye na sisinkana mukubolero ebinasikane ebinasindika agalwana kuwaganyima zikakanyiza balabe bange ndi munafase mbawe wankola Sibimanyi na binwanyisa Semanyi chimwarwana yekwe Wangamba chimukumbula Katirwana nabo Abalwanyisa omukisa kwange Biringa nabo Abechise mu makubo gange Jawula mwabo Abanakola losi lero Namagezi gampe mukamate wera Kumukono go Mukama ngenda nawe Sikiriza kubere kusaidio Ngenda nawe Sikiriza kukwate kumukono go Zengenda nawe Sikiriza kubere kusaidio Sisiri wala wemfunira Songera kuchitufu lero Amagobo gampe mubunji Nagafa uganzirisewo Sikolera mukati abaga Bientunda bikumerero Abalala webasalirwa Bientunda bikwewo mangu Sibasabira salami kuboku kirizo kwange sikwe kwabwe Wamanyi buli omukyanoonya Tonteka mukafuyo kabunafu bwabwe Kimanyi omanyi Tata nebyendese ewako bitekera Olweggulo nzizeyakafe Nyamba mfune bye banantikuleka